I'm great. Real man, I got ya. Yeah. Unaenda, unaenda. Sini kurupirila kuti baby, iwe unaenda. Kunisia neka baby, unaenda. Sini kurupirila kuti baby, iwe unaenda. Pamene unaenda baby, ineni nanjenja motima kubaba tupi kuyenda baby, zelu zanga kupela. Ninaona monga chalo chasila baby, nika kumbuka mwamene tenzo mkalila daily. Manje baby unaenda, nasala nikumbuka mwamene tenzo kutikila na yoe. Kurupirila kuti baby, iwe unaenda. Kunisia neka baby, unaenda. Sini kurupirila kuti baby, iwe unaenda.
Apa nikumbuka mwamele penzo nkalira. Nikasizimira I saw your smile. They were to believe kuti kasi unanisia. Kaya unanisia monga chapendi nesiru. Ninasala ningo selanya monga chapendi nesende. Manji kose kumaneba. Nkala nikumata monga chapete unafa. Kaya unaenda ninasala tena zina.
Unaenda, unaenda. Sini kurupirila kuti baby, iwe unaenda. Kunisia neka baby, unaenda. Sini kurupirila kuti baby, iwe unaenda. Sikuti sinezo chita understand vonse vewenzo funa baby. Suna fune tabe kukala na patience. Manja sini believer baby. Unasia kunikonda na mutima wako. Tenzo kondana, ulo ipe tenzo yambana. Ndiye mwamene tenze kumkalia. Nujaila nanana. Unaenda, unaenda. Sini kurupirila kuti baby, iwe unaenda. Kunisia neka baby. Kurupirila kuti baby, iwe unaenda.
Mwanaumo Chanda, pia I see you.